Can you feel me? Oh yeah.
Focus beats.
Yeah,
finally.
Now to music.
Rafika koko ya kwenzo kanga. Lega di mwele pona tu fanta. Nacho sa umbo yo mumu changa. Finally. Finally. Mavuto ngana na pamo tanta. Dabu no zikateko wa mama. Midalito yega siku panda. Finally.
Kone pepeke chola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa tago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinterere.
Finally.
Bigi man tek chunderere.
Energy.
Iwe.
Hapa lady. Beko ni NSC.
Poloni na salami, baba mkulu tengani. Inavutika nae kare nindani. Wanu sopo, wanu wata no munani. Awilo longomba, kumbuwa kwa nkumba. Zero mchi kwama, zero mama tumba. Aiko nenuka inetapa mtu kwa. Mapesha mitao, apa inanzuna nesera vitao. Katichi kunyonga ima parasatamo. Shana kafrunku tupungamo. Mapesha mitao, apa inanzuna nesera vitao. Katichi kunyonga ima parasatamo. Shana kafrunku tupungamo.
Finally. Dafika koko ja kwenzo kanga. Leka timwele pona tufanta. Nacho sa umoyo mumu changa. Finally. Finally. Mavuto angana tapamu tanda. Tapino zikateko wa mama. Midalito yega siku panda. Finally.
Kone pepeke chola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa tago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinterere.
Finally.
Bigi man tek chunderere.
Energy.
Iwe.
Hapa lady.
Beko ni NSC.
Already know. Shafikire mwishuko. 12 years a slave pala rukwa tisugo. Me and the house are very very mutual. Tachumbisha mutuma penso to uko. I just wanna fall back civil save up a pension. There's a few things that I love I can mention. Money, 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 the money. Nabutika baki wonyo zalekani. Dior, Valentino. Kufuno tuma money I'ma let you know. Nafikiza limit for the day you know. But if I need a milli I'ma let you know. Keep it cool like the AC for San Siro. Me and Rocks are the bosses, don't veto. I'm a very Italy emotional. And if I really need a milli I'ma let you know.
Yapika koko ja kwenzo kanka. Lega timwele pona tufanta. Nacho sa umoyo mumu changa. Finally. Finally, mavuto angana tapamu tanta. Dabino zikateko wa mama. Midalito yega siku panda. Finally.
Kone pepeke chola kumachacha. Nga wacho kubutuka nga sacha. Kugewa pagu kwa tago stacha. Pagu fuma kono kila kare wangu fafa.
Finally.
Hapa nomba chinterere.
Finally.
Bigi man tek chunderere.
Energy.